for the glory of the Almighty.
ZambianMusicDownload.com.
We make bangers. Fry.
Can't put worldwide.
Survivor, ala bofya bongo bongo ni magaiva. Kala ifikanti baka mini na saliva. Daba ishi watifu moyo na vika tiraiva. I'm just a passenger mchila ya wachise. Sininga wale vena baba fe mutuze. Daba tela shapo ikavas minga duve. Wasetinga na buffet, I just want to say.
Nimwebo mwafisha kuku mwako upya. Nimwebo Mwasunga pako mwako kukwa.
Thank you for the life that I live. Thank you for who you are to me. Some still don't believe in you. How can it be? If you soon lose your wing, you yeah, still cannot see. From the birds in the sky to the fish in the sea. The sun and the moon and this air that is free. I guess umuntu ari shupavye. Mulenjelela ngana raba kukukunkula. Ukucha shabari shonse shita musumbula. Ngakade na fwachi satana chari mpingila. Bati passporti wa shiema mwari ndindila.
Mwafyo mwambita mwele satamusha. Mutina titule fisendo mwana wandi tusha. Mwewa sungiri lani mwe. Mwewa nchingiri lani mwe. Mwewa mbakiri lani mwe. Mwele sana totela, na totela. Ni mwewo.
Mwewo ni mwewo ne.
Mwafisha koku mwako upya.
Ndundi kafekaba na mabandeji. So it's easy to take it for granted. Tubugisha bashie manga tuwaba strandedi. Batile keni nebunda neko Sancho. Mungo mamuma sese na mabanjo. Kumabanga, baka kukesho. Bambina bafuelo nebo shaba sipesho. Mwansadide nshila bako nebo. Nimwe mwampane jalantale anyingo. Nimbuka na futi evidence Jehovah kumudwa nipa duty.
Kata takure shinane.